A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ko te kaupapa o te kōrerorero, ko te whakamanuhiri, hosting. He pātuhi ngā hemi kia āpera. He pōwhiri tēnei nāku kia haere mai kōrua ko tōhoa ki tāku pāti krihimete ka tū ki tōku whare ā te te kaumā ono o tīhema. Nau mai, haere mai. Ka tai a āpera ki te whare o hemi. Ehoa, kuhu mai.
Ngā mihi o te krihimete ehoa.
Ki a koe anō hoki. Kei hea tētahi o kōrua?
He pāti kirihime te anō tāna. Engari, ka piri mai pia ia a muri ake nei.
Kā pai. Nā, he aha māu. He pēnei māu.
He aha tēnā.
He rama. Engari, he waina, he pia hoki kei konei.
Kei a koe etahi atu inu kore waipiro? E tarai wānau.
Ehara, he waireka, he waiārani, me etahi atu enu.
Kā rau e te waiārani. Ko wai atu kei te haere mai?
I te korenga o tō hoa, ko tāua anahe.
Ne?
Tēnā rā koutou katoa, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpero would find tēnei, and you've just heard today's kōrerorero between two people about te whakamanuhiri, hosting.
Ai, ko te kupu, mo te host, ko te whakamanuhiri.
Whakamanuhiri. Can you break this kupu down for us, Hemi?
Manuhiri.
Guest.
Whakamanuhiri.
To host.
To become a guest.
To become a guest.
To make a guest.
Mm.
Make someone a guest. I think, looking at it, that's what it means to me.
Mm.
Yeah, if we're whakamanuhiri, we're hosting people.
Karawe.
Whakamanuhiri.
He mea nui te whakamanuhiri, ne?
Koia, he nui ngā tikanga whakamanuhiri. Ko te manaakitanga, ne?
Mm.
Ko te whakarato i te tangata ki te kai.
Ai, ai, ai.
Ki te inu. Me ngā momo kupu, nau mai, haere mai, kuhu mai, e noho. Ai, he nui ngā tikanga whakamanuhiri a te Māori. Nā, tēnā kōrero mai, hea te horopaki. What's the context of today's kōrerorero?
Ko te horopaki, he pāti, ne? He pāti kirihimete, he Christmas party.
Ai, ai. I te tīmatanga, ka tuku au i tētahi pātuhi ki a koe.
Mm. He pātuhi,
He text.
He text.
Ai. Ka tuku au i tētahi pātuhi ki a koe me te pōwhiri.
Ai.
Hea te pōwhiri?
In this context, an invitation.
Ko ia. Mm. No reira, he pōwhiri tēnei nāku.
So this is an invitation from me.
Kia haere mai kōrua ko tōhoa.
For you two to come.
Ki tāku pāti krihimete.
To my Christmas party.
Ka tū ki tōku whare.
That will be at my house.
Ka vai, ka pai. Ka tū ki tōku whare. So if we're holding an event, we want to use tū to say, ka tū te hui, the hui will be held.
Mm.
Ā te te kaumā ono o tīhema.
Mm. On the 16th of December.
Nau mai, haere mai.
Please come.
Kia ora. Kā raue. Interpretation, tō interpretation. Pai tēnei hei tauira, an example here of how you might send an invite to someone if you're holding an event. You know, all the key information, where, when, what, who, why, you can add after, he pōwhiri tēnei nāku, this is an invitation from me.
I always forget that pōwhiri also means invitation.
Aye, aye.
Good reminder.
So we've got the narrator, you know, maybe a couple of weeks later, Kataya Apira kite fare o Hemi, and Apira arrives at Hemi's house. Nah, karere ngā kōrero. Kotaku e hoa kuhu mai.
Kuhu mai. Come in, friend.
Come in. Ha, etahi atu kōrero. Come in.
Haere mai.
Haere mai.
Kuhu's like to enter though, right?
Ai, koe rā te rere ke tangane. Haere mai, come here. Kuhu mai, come in.
Right, okay. Ai. Come in, I see. Ko tāku, ngā mihi o te kirihime te e hoa?
Christmas greetings?
Christmas greetings.
Yeah.
Christmas salutations, friend.
Ai. Meri kirihime te. Ko tāku, ki a koe anō hoki.
To you too.
Ai, ki a koe anō hoki.
Ki a koe anō hoki. Can we lose the anō here?
Ki a koe anō. Ki a koe anō hoki.
Ki a koe hoki.
Ki a koe hoki. Ai, it could go any of those three ways.
Okay.
Ki a koe hoki. Ki a koe anō. Ki a koe anō hoki. To you too. To you as well. Kei hea tētahi o kōrua.
Where is... Well, this sounds weird translated. Where is the other one?
Of you.
Of you two.
Yeah, it does. It does. It's a reringa, like a quite a, I think it's quite a beautiful way to ask, like, where's the other one of you? And I've heard it from native speakers when they're asking, you know, where's the other one when there's normally two of you? That, especially if it's like you and your partner. You know, you could say, ai, kei hea tō hoa. But this is, I think, quite a Māori way of asking, hey, where's the other one? Kei hea tētahi o kōrua.
Ka pai.
And if it's a group, kei hea tētahi o koutou.
So my whakahoki is, he pāti kirihimete anō tāna.
It's that time of year, silly season, busy season. So he pāti kirihimete anō tāna.
So they have another Christmas party, right?
Aye. And taku pātai, hei ai, he pāti kirihime te anō tāna. Why is it tāna and not tōna?
Pātai pai. Kāore au te mōhio e hoa.
Well, let's go back to our kaupapa about an. Or if it's in the R category, it's either going to be kai, so it's not kai. It could be tautetanga, which are things we look after, like tamariki mōkai. It's not that.
Would be mahi, then.
Mahi, aye. Mahi, aye, he pāti kirihimete. So it's a Christmas party, so it's like an activity. It's not a job, mahi, but mahi is an activity.
Yeah. Ka pai.
Ka pai, if we're ever stuck on, like, why is it ah or why is it or, always go back to those categories and then start going through each one until you find the category it sits under.
Kia ora. Engari, ka piri mai pea ia, a muri ake nei.
But, ka piri mai pea ia, piri, she'll join. She might be joining, or they might be joining, a muri ake nei, shortly.
Shortly, a muri ake nei.
Afterwards. Yeah, a muri ake nei, like, yeah, a little bit later on. Ka rere taku kōrero, I then say, ka pai, nā, you know, changing the subject, they're using nā, hea ha mau. What would you like? Hea ha mau. He pēnei mau.
He pēnei mau.
And I'm pointing at what I'm holding. So I've got something in my hands, an inu, and I ask, he pēnei mau.
Do you want one like this?
Yeah, want one of these?
One of these, okay.
This is a great little reringa you can use to say, want one of these? You know, if you're eating something or drinking something and offering it to someone else, sometimes we just want to say, want one of these? What I've got? He pēnei mau.
He pēnei mau.
Koe rā te kōrero.
Kia ora.
Now, remember, it's got to be kind of kai or inu or something that sits in the R category if we're using he pēnei mau. If I'm offering you my car... Want one of these? He pēnei mou.
Mou.
Aye, but that it's not very common.
No. Ka pai. ko taku pātai, he aha tēnā.
Aye, before he accepts what I'm offering him, what is that you've got?
What is it?
He rama.
He rama.
Aye, he rama.
He aha te rama.
Rama me te coke.
Rama. Oh, he rum.
He
I
rum.
See.
He rama, he rama. He pai ki au te rama. Engari, he waina, he pia, hoki kei konei.
But we've got wine, and we've also got beer here.
Kampai, yeah. Aye.
Ko taku kōrero. Kei a koe e tahi atu inu, kore waipiro. Mm. E tarai wā nāu.
Mm.
So what's my pātai here?
Kei a koe e tahi atu inu waipiro. Do you have any other drinks that are non-alcoholic?
Mm. Kore waipiro.
Yeah. Kore waipiro, non-alcoholic.
Mm.
And just the use of atu here to say like any other drinks. Kei a koe e tahi atu inu. We'll look at atu in the next section and how we've used it in this kōrero rero. E tarai wānau, I'm driving.
That's my reason.
Ka pai, ka pai. Just let's, we've got a lot of e tarai wānau, e tarai wānau.
E tarai wānau.
Mohi ona koe ko te kupu tarai wā comes from the word driver. Driver, like, what's a traditional Māori word for driving? Mohi ona koe?
Kāo.
Ko rongo koe te kupu hautū.
Hautū.
Hautū. Mm-hmm. Hautū is to like steer the canoe or like drive the canoe. So that's used as well in today's context of like motoka. So you could say e hautū anau.
Oh, kia ora.
If you're someone who likes to kind of stay clear of transliterations. But there's nothing wrong with transliterations, e huama.
He pātai tāku. We've got inu kore waipiro. I may have said waipiro kore.
Ai, ka pai tēnā pātai. Ka pai.
Is there a correct order here?
With kore, we can see it kind of sit before or after the kupu it's related to. And there's lots of examples where it's like before and then where it's after. So I think we're free. So if you look at like priceless or free, if something's free, it's going to be utu kore. But it can also be kore utu. So it can go either way.
I see.
Aye. Most of the time we're going to see it coming after. If I think about examples that are well known, like owahi kore.
I was thinking free. Of that.
Yeah, the price is free, so it doesn't cost anything. Utu kore. So here we could say waipiro kore.
Okay.
But can also say kore waipiro.
Kapai.
Right. Nā, ko taku kōrero, e hara.
Yes.
All right. This is one of those ones though, where it means something the opposite. He waireka, he waiarani me etahi atu inu.
So yes, he waireka. He a te waireka, te juice?
Ai, waireka. Into this category, we could fit a lot of things. It could be like fizzy drink, like soda.
Okay.
Something sweet.
Something sweet.
Ai.
Ka pai. He waiarani, orange juice.
Ai.
Ne? Me etahi atu inu and other drinks.
Ka pai.
Ka pai. So I've asked for something non-alcoholic. Hemi's got me covered.
Me etahi atu inu. We've got others as well, other drinks.
Ko tāku. Kārau e te waiārani.
Orange juice would be great.
Ko wai atu kei te haere mai?
Ko wai atu. Who else?
Ko wai atu.
Who else is coming? Ko wai atu kei te haere mai. Ko taku kōrero whakamutunga. I say to end the kōrero and maybe the party. I te korenga o tō hoa. So, I te korenga o tō hoa.
If your friend doesn't come.
Aye. It's like in the absence of your friend.
I te korenga, I see, yeah, in the absence.
I te korenga o tō hoa, ko tāua anahe.
It's just us two.
He party.
He two-man party.
Aye, kā aroha. Now that we've got a better understanding of the kōrero, kia hoki tātou ki te whakarongo anō. he pātuhi ngā hemi kia āpera. He pōwhiri tēnei nāku kia haere mai kōrua ko tōhoa ki tāku pāti krihimete ka tū ki tōku whare ā te te kaumā ono o tīhema. Nau mai, haere mai. Ka tai a āpera ki te whare o hemi. E hoa, kuhu mai.
Ngā mihi o te krihimete e hoa.
Ki a koe anō hoki. Kei hea tētahi o kōrua.
He pāti krihimete anō tāna. Engari, ka piri mai pia ia a muri ake nei.
Ka pai. Nā, he aha māu. He pēnei māu.
He aha tēnā.
He rama. Engari, he waina, he pia hoki kei konei.
Kei a koe etahi atu inu kore waipiro? E tarai wānau.
Ehara, he waireka, he waiārani, me etahi atu inu.
Kā rau e te waiārani. Ko wai atu kei te haere mai?
I te korenga o tō hoa, ko tāua anahe.
Ne?
Hei whakatepe ake, kia hoki anō ki etahi o ngā āhuatanga reo kei roto i te kōrero rero. Kā rere etahi pātai me ngā whakamārama. Nō reira, whai mai. E hoa, I use this phrase kuhu mai to say come in. There's lots of other words we can use as well, and the herd and waiata and throughout the country. So just want to give some other options. You could say tomo mai.
Tomo mai.
Tomo mai.
Mm. Ka pai.
Uru mai.
Uru mai.
Mm. Kuhu mai. Hou mai.
Hou mai.
Hou mai.
Mm.
Hai. There's other words to say kuhu mai.
Mm. Kia ora.
I roto i te kōrero rero, we use atu a little bit. And it's not the atu that follows a verb, but it's the atu to indicate that there's something else or others. Kei hea te mea tuatahi? Where's the first one?
Kei a koe etahi atu inu, kore waipiro?
Hmm. Kei a koe etahi atu inu, kore waipiro. Tangohia te kupu atu. Let's take away the kupu atu from that phrase and see what it says.
Hmm. Kei a koe etahi inu, kore waipiro?
Do you have any non-alcoholic drinks?
Mm. But with the atu, it's going to transform it into, do you have any other
drinks?
Non-alcoholic drinks.
Yeah. Mm. It's like, kei a koe etahi atu inu, do you have any other drinks? Kore waipiro, that are like non-alcoholic. So that any other, do you have any other etahi atu?
Mm.
Kei whea te rā tētahi atu. Where's another one?
We've got he waireka, he waiārani, me etahi atu inu.
Me etahi atu inu. So we've got fizzy drink, orange juice, and some other drinks.
Mm.
Me etahi atu inu. Nā, te mea whakamutsunga, the last one?
Mm. The last one is ko wai atu kei te haere mai.
Mm.
So who else is coming?
Mm.
Atu is really suggesting like an alternative, something more, something else.
Ko wai atu. Ko wai atu. Who else?
Mm. Yeah.
Heaha atu is one I use a lot. Like, what else?
Aye.
Someone might be telling me a kōrero, or maybe if people have pātai, I'm like, heaha atu e wama. Like, what else do we want to know? Yeah. Heaha atu.
And sometimes we see it paired with anō as well. Heaha atu anō.
Ai, tika, tika. He pātai tāu e hoa?
Ai, he pātai tāku. How do we say, my friend will be joining later?
Mm, yeah. Kua whakamahi a te kupu piri.
Mm.
We've used the word piri here. You could say come and ka haere mai pia. You know, ka haere mai taku hoa, or ka haere mai ia. But piri is quite a nice word because means to like cling or join. So, ka piri mai
mm-hmm.
ia. You know, she'll join. afterwards, there's lots of ways to say afterwards or like soon or later. So here in the kōrerorero we have haha.
A muri ake nei.
A muri ake nei. That reminds me of TV because you always hear it on the like Māori news or something. Like, a muri ake nei ko ngā hākina kina.
We could also say ākua nei.
Yeah, ākua nei for soon. Mm. If it's really soon, you might hear a koko ake nei.
A koko ake nei.
Mm, it's sooner than a kua nei.
Okay. I haven't heard that one.
Oh, ki oku whakaaro, in my opinion. Someone might disagree with that. A taihoa ake.
A taihoa ake.
Like, in a little minute.
Okay.
In a bit.
In a bit.
A taihoa ake. And it's all indicating that it's going to be soon or later.
Mm.
Yeah, sooner or later.
Garawe.
And there's lots of different little words you can add into to show that how soon it would be. So I would just say here, like, do have a look at Te Aka Māori Dictionary, the words for soon, and you'll see lots of options about how you can show how soon it will be.
Mm-mm-mm. He kaupapa anō tērā.
He kaupapa anō. He pasaura anō tērā.
Pātai whakamutunga e hoa, we had a rerenga that's expressed in the absence of something, in the absence of your friend. I aha tērā.
Ai, i te korenga o tō hoa. Yeah, so kore, you know, korenga, we understand to mean nothing. Like, i te korenga o tō hoa is because your friend isn't here or hasn't arrived. So I will translate this into English. We might say, in the absence of your friend. I te korenga o tō hoa. You could use this in other ways to say, like, if it was you, I te korenga o. Like,
I te korenga o.
Yeah, we wouldn't say I te korenga o koe.
Mm.
I te korenga o.
In the absence of you.
Mm. I te korenga o. Ka haere tonu te hui.
Mm, okay.
Or you could add on the verb, like, i te korenga o i tai mai i haere tonu te hui.
Mm.
You know, because you didn't come, we still went on with things, carried on with the meeting. And again, maybe that's another episode, could be included in another dialogue, so we can dive into a little bit deeper.
Mm. Ka pai.
Hoi anō, ka nui pea e rā kōrero mo tēnei wā. Just a reminder there at the start of the dialogue, there is a little example of how you might invite someone to an event. Hoi anō, e rere atu nei a māua mihi kia koutou katoa.
Ka hoki mai māua a te rawiki, he puni hou, he kaupapa hou.
Hei ko nā mai.
Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia u kai pō anō te reo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.